download kupitia smokemziki.com.
Afrika, 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 sabtu mausi ajikupatia pona ujia hapo mapishi klasiki siampo kwada
acha mchiba banasma
je baba.
Mzuri umeumbika, sifazo tena kupa. Ujui kususa, unapenda kucheka. Wesula mzuri, we kama malaika. We ukendoka, soma domina choka. Uopendo wako, mama unatosha. Kipenzi unatosha, wivu.
smokemziki.com.